Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mbibutse ko radio ijwi rya Amerika radio yanyu muyumva kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni mujye ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Ariko kandi mushobora no kujya ku rubuga rwacu rwa internet naho mukadukurikira ni wazitatu@ radio yacu voa@.com. Muri isanga
ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo rero koko muri isanga. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize, u Rwanda rwifatanije na Afurika ku munsi nyafurika wahariwe kurwanya ruswa. Insanganyamatsiko y'uwo munsi wa Afurika yari dufatanye kugaruza umutungo ukomoka kuri ruswa. Ariko u Rwanda rwo rwashyizeho umwihariko warwo, ruvuga ko muri uyu mwaka ikizibandwaho ari ukurwanya ruswa n'akarengane mu nzego z'ibanze. Nibyo tuganiraho. Umushyitsi mukuru ni umuvunyi mukuru wungirije ushinzwe gukumira no kurwanya ruswa, Clement Musangabatware. Clement, uraho urakomeye?
Muraho murakomeye, Thomas Kamirindi.
Ngushimiye cyane rwose uyu mwanya uduhaye kugira ngo turebere hamwe iki kibazo cyo kurwanya ruswa n'akarengane mu nzego z'ibanze. None ikibazo cya mbere, hari ruswa mu nzego z'ibanze?
Wasubira n'ikibazo cyawe.
Hari ruswa mu nzego z'ibanze mujya muhura nazo?
Ruswa igaragarira mu ngeri nyinshi zitandukanye. Kugira ngo wenda abadukurikiye bashobore gusobanukirwa neza, ni byiza ko baza kudasobanura ruswa icyo ari cyo.
Yego.
Usomye itegeko ryasohotse mu igazeti ya Leta ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 9 2018.
Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Umurongo wa telefone w'umushyitsi Clement Musangabatware uracitse, ariko barimo baramushakira. Nanone ni bya bibazo bya telefone tumaze iminsi dufite, ariko hano turabigeza kuba bishinzwe none bakatubwira yuko ikibazo barimo bakiga rwose bashyizeho umwete kugira ngo barebe aho bipfira. Ariko rero muri iki gihe bitarasobanuka neza, murabibona ko tugenda tugira ingorane za telefone. Ntimukaturenganye, ntabwo ari twe. Muteze amatwi radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda.
Turabaramukije bakunzi, namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: +12 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Krema wagarutse?
Akumva.
Yee. Nuko telefone yacitse wari urimo utwibutsa ruswa ni iki?
Iyo turebye itegeko ryasohotse mu igazeti ya leta ku itariki yo kuwa 20 kwezi kwa 9 2018 ni iyo gazeti yavugaga ku byerekeranye n'itegeko nimero 54/2018 ryo kuwa 13 kwezi kwa 8 2018 yerekeye kurwanya ruswa ritubwira ruswa icyaricyo. Ruswa ni igikorwa icyo ari cyo cyose gikorewe mu nzego za leta izabikorera societe civile n'imiryango mpuzamahanga ikora mu Rwanda cyangwa ishaka gukorera mu Rwanda kigamije gusaba kwakira cyangwa gutanga indonke mu buryo bunyonyije n'amategeko hagamijwe kwigwizaho umutungo udashobora gusobanura inkomoko yawo cyangwa gukora ishimisha mubiri kugira ngo hakorwe umurimo cyangwa igikorwa mu buryo bunyonyije n'amategeko byaba bikozwe na nyir'ubwite cyangwa binyujwe ku wundi muntu. Ruswa igaragara muri kimwe muri ibikorwa bikurikira: gusaba kwakira cyangwa gutanga indonke, gusaba gusezeranya cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina, gufata icyemezo gishingiye kwitonesha, ubucuti, urwango, ikimenyane cyangwa icyene wabo, gukoresha igitinyiro, kudasobanura inkomoko y'umutungo, kunyereza umutungo, gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe, gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro, gusonera bitemewe n'amategeko, kwaka cyangwa kwakira amafaranga bidakwiye cyangwa arenze ateganijwe, gukoresha ububasha uhabwa n'itegeko mu nyungu zawe bwite, kwiha inyungu zinyanyuje n'amategeko. Muri make navuga ko igisobanuro cya ruswa ari icyo ngicyo dukurikije itegeko tugenderaho ryo kurwanya ruswa ryatowe umwaka ushize.
Nuko noneho
ibyo rero bikaba binagaragara, bimwe muri ibi bikorwa bikaba bigaragara mu nzego z'ibanze nk'uko mwarimu bimbajije.
Ahaga mu nzego z'ibanze ho mubona ikibazo gifite ubuhe buremere?
Ntabwo twavuga ko bikanganye cyane kubera ko inzego zashyizweho, amategeko ariho agenda avugururwa. Nk'iri tegeko ryo kurwanya ruswa ryagiyeho mu mwaka ushize wa 2018, inzego nshya twavuga nk'urwego rw'ubugenzacyaha, mbere ryari ishami muri polisi ariko ubu ni ikigo cyihariye. Ikindi ni uko hari ubushake bwa politiki mu gihugu cyacu mu gukomera no kurwanya ruswa n'akarengane. Tunishimira kandi ko hagiyeho inama ngishwanama yo gukomera no kurwanya ruswa n'akarengane ikorwa iriho ku rwego rw'igihugu ndetse no mu nzego z'ibanze.
None se nk'uyu mwaka muzibanda ku bintu bibiri: kurwanya ruswa n'akarengane mu nzego z'ibanze. Ruswa n'akarengane bihurira he?
Ruswa n'akarengane kimwe gishobora gutera ikindi. Hari igihe bisa naho bifitanye isano, niyo mpamvu twahisemo kubishyira hamwe kugira ngo dukore iriya nama nk'uko mwayivuze dutangira ikiganiro ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 7, tukayikorera mu ntara y'Amajyepfo. Tukayiha insanganyamatsiko igira iti: dufatanye kugaruza umutungo ukomoka kuri ruswa, twibanda mu kurwanya ruswa n'akarengane.
Noneho rero nyine niriya nsanganyamatsiko ya Afurika nayo yometseho buriya.
Iyi niyo nsanganyamatsiko ya Afurika.
Nuko kandi aho mbiherukira urwego rw'umuvunyi baruhaye inshingano muri iryo tegeko yo gukurikirana koko umutungo ukomoka kuri ruswa. Mbere ntabyo ari birimo mu itegeko.
Mbere hari byinshi twishimira byaje muri iri tegeko. Twavuga ko nk'igisobanuro cya ruswa cyagutse, ibijyanye no kunyereza umutungo ntago byabaga mu nshingano z'urwego rw'umuvunyi, ariko ntago bivuze ko abanyerezaga umutungo tutabakurikiranaga. Twari dufitanye amasezerano y'ubufatanye na polisi y'igihugu, icyo gihe amadosiye twabonaga twayashyikiraga polisi noneho ikayakurikirana. Hari nanone nuko icyaha cya ruswa ubu cyabaye icyaha kidasaza. Ibyo nabyo ntabwo byari birimo. Ikindi twishimira nuko nko gukoresha umutungo wa ufitiye rubanda kamaro bitafatwa nk'icyaha cya ruswa, nabyo byabaye icyaha cya ruswa. Ni bimwe zimwe mu mpinduka zagiye zibaho kugira ngo dushobore guhangana n'ikibazo cya ruswa mu gihugu cyacu.
Clement Musangabatware ni umuvunyi mukuru wungirije ushinzwe gukumira no kurwanya ruswa mu Rwanda, niwe mushyitsi mukuru kuri insanganyamatsiko rero yo kugaruza umutungo ukomoka kuri ruswa no kurwanya ruswa n'akarengane mu nzego z'ibanze. Kuri telefone turi kumwe na Innocent. Innocent we? Uherereye he Innocent?
Ndiga mu gitekara cya Bujumbura.
Ye, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ikiwa kama ni gitekerezo.
Ye, gusha ku ngingo.
Kome twumvise yuko bariko baragwanya ruswa ngaho mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo mbona cyose ruswa ntigitopfa igiheze kubera ugiye ko wese kugira akurikize akantu cyangwa umwake n'idosiye yose akwaka ruswa. None ubona yabagiye kurwanya gute, ubona ruswa izohera gute? Icyo ni cyo kibazo nibabaza mbere bagiye kuhagurukira bakagwanya ruswa. Kuko n'ugiye kwitura wese abanza gukwaka ruswa, kandi iyo aba n'umutegetsi abo nyine bakirwanya nibo bagaruka gukwaka ruswa. Nibona ruswa cyo bozirwanya gute canke yohera gute hagati mu bantu? Icyo nicyo kibazo nari mfite n'icyizere.
Ye, urakoze Innocent.
Yego.
Nuko Clement wamwumvise?
Ndagira ngo mbwire Innocent ko mu bijyanye no kurwanya ruswa inzego zashyizweho, hariho ubushake bwa politike ndetse n'amategeko arwanya ruswa ariho. Nkuko nabasobanuriraga, iri tegeko ryasohotse mu igazeti ya Leta ku itariki ya 20/9/2018 ryo kurwanya ruswa. Ku byerekeranye n'abayobozi, ingingo ya 12 ya 17 y'iri tegeko ryo kurwanya ruswa iteganya impamvu nkomezacyaha ku cyaha cya ruswa cyakozwe n'umuntu uri mu rwego rw'ubuyobozi. Abayobozi bahanishwa ibihano biri hejuru. Mu Rwanda iyo uhamijwe icyaha cya ruswa, amategeko avuga ko ufungwa kuva ku myaka 5 kugeza kuri 7 ndetse ukanishyura n'ihazabu yikubye kuva ku nshuro 3 kugeza kuri 7 zihazabu cyangwa se za ruswa watse. Ni ukuvuga ko ntago twihanganira ruswa na gato aho yagaragara ahariho hose. Ikindi hariho ubufatanye bw'inzego, hari umurongo utishyurwa 1999 abaturage bashobora gutangaho amakuru, ndetse tugenda dusanga abaturage aho bari tubakangurira kwirinda ruswa no kuduha amakuru aho bayikeka kugira ngo dushobore gukora ubugenzacyaha turebe niba koko ruswa ihari.
Ariko hari n'akandi yabajije ati ruswa izashira gute mu bantu?
Icyo twavuga nuko ruswa ntago ari umwihariko w'Abanyafurika cyangwa se umwihariko w'u Rwanda gusa. Ruswa igaragara hose ariko ikagaragara mu bipimo bitandukanye. Iyo dufashe nk'igihugu kiza ku isonga mu rwego rw'isi ku gipimo cyitwa Perception Index gikorwa buri mwaka n'umuryango mpuzamahanga Transparency International. Nka Denmark niyo yaje ku isonga mu bihugu birangwamo ruswa nkeya, yari ifite amanota 88% mu mwaka w'2018. 2017 nabwo niyo yari iri ku isonga n'amanota 88. Murumva ko Denmark nayo idafite 100%, bigaragara ko naho baracyafite urugendo, ruswa iracyahari. Wajya noneho ku rwego rwa Afrika, igihugu cya Seychelles cyaje ku mwanya wa mbere mu rwego rwa Afrika n'amanota 66%. Botswana ku mwanya wa kabiri ku rwego rwa Afrika n'amanota 61%. Cape Verde ku mwanya wa gatatu n'amanota 57. U Rwanda ruza ku mwanya wa kane n'amanota 56%. Bigaragarira buri wese rero ko ruswa ntago ari umwihariko w'Abanyafurika cyangwa se u Rwanda, ndetse na biriya bihugu byateye imbere ku isi ruswa irahari dukurikije ibyavuye muri ubu bushakashatsi.
Krema, uvuze iyo index, mbese urwo rutonde nimba ariko twabyita mu Kinyarwanda, muri Afurika nk'uBurundi buza ku mwanya wa kangahe?
Iyo turebye nk'igihugu cy'uBurundi tukarebera hamwe wenda impuzandengo ku mugabane wa Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Afurika
bwa Sahara,
bagize amanota 32, ariko wareba ibihugu byo mu karere duherereyemo wenda Uganda yagize amanota 26 n'amanota 149, uBurundi buza ku mwanya w'170, mu gihe Kenya yaje ku mwanya w'144, bagira amanota 27, Tanzania iza ku mwanya wa 99 n'amanota 36. Ku byo mwari mumbajije ngo Burundi bwaje ku mwanya w'177%, basubiye inyuma ho amanota 3.
Hanyuma n'ibihugu by'ibihangange babikomojeho, reka tuvuge nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'igihangange ku isi yihariye nyine ubukungu bwose bw'isi, nimba ariko umuntu yavuga yo kuri iyo index, hari igitekerezo watwunguraho umwanya ufite?
Urebye kuri Amerika nk'igihugu by'igihangange, ndumva nta ku mibare mfite. Iyo twebwe dufata imibare tureba ku rwego rwa Afurika, tukareba ibihugu bituri imbere, ndetse tukareba n'ibihugu biza ku isonga mu rwego rw'isi.
Bivuze yuko rero Amerika yo nta yiriho.
Nayo ibiriho, ibiriho nuko yenda ubu ngubu ndafite imibare yabo yose uko bahagaze.
Ye, ntacyo tuzabishakira undi mwanya. Krema Musanga Batware rero umuvunyi mukuru wungirije ushinzwe kurwanya no gukumira ruswa mu Rwanda, niwe mushyitsi mukuru kuri telefone turi kumwe na Amahoro. Amahoro?
Ni Mahoro Bireme Siraji.
Subiramo?
Ni Mahoro Bireme Siraji.
Siraji. Uri hehe se Bireme?
Ni Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
Yego, gusha ku ngingo.
Icyo nakongeraho ni inyunganizi kugira mu rwego rwa ruswa kugira ngo tuyirwanye tube ibe yacika, ko ngiye mbona ko gushyiramo imbaraga tuzayica Burundi
nk'abaturage tuzafata iya mbere mu kudatanga iyo ruswa mu bayobozi.
Nitureka kuyitanga, abayobozi bazabura ikintu barya, bityo nibwo tuzabona n'imyanya akazi, tukajya gushaka akazi tugakwiriye, buri wese akabona akazi agakwiriye, kuko ruswa yica akazi, idindiza akazi, n'iterambere rikagenda buhoro. Ariko twese baturage nitumara gukangurika gukorega ubukangurambaga tukamenya ibibi bya ruswa, nibwo tuzafata iya mbere mu kuyirwanya. Deni tukaba, ariko gusa n'ikindi kibazo abaturage duhura nacyo,
yego,
ari ukuntu umuturage atanga amakuru y'umuntu ufashe ruswa, ariko kugira ngo arengane ugwewe nyuma, noneho ugasanga niwe bakurikiranye nyuma yo gutanga amakuru.
Siraji?
Naam.
Hari urugero ufite rw'umuntu watanze amakuru akabizira?
Ingero zo zirahari, sibyo ko nyine, si ntabwo umuntu namuvuga kuri radio, ariko ingero zirahari pe.
Nanjye niko kukubwira ngo ntumuvuge muri radio, ahubwo ukore uko ushoboye. Krema akwibutse ya nimero, hanyuma uzakora uko ushoboye ubivuge. Ndibwira Krema, icyo ni ikibazo.
Icyo ndagira ngo nshimire Siraji Mahoro ku atanze ibitekerezo byiza ku bijyanye no kurandura ruswa. Namubwira ko mu gihugu cyacu hashyizweho uburyo bw'ikoranabuhanga, haba mu mitangire ya serivisi, hari urubuga Irembo niho abaturage basaba serivisi nyinshi, hari imitangire y'amasoko ya leta bikorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, akaba ari igitekerezo cyiza. Ikindi twishimira kiri muri iri tegeko, nuko ingingo ya 19 ivuga ko kubyerekeranya no kutaryozwa icyaha cya ruswa ku muntu watanze amakuru naho yabatanze ruswa bamusiragije ariko inzego zifite ubugenzacyaha mu bubasha bwazo zitaratangira gukora iperereza ku cyaha cya ruswa. Ikindi ni uko twishimira mu gihugu cyacu ko hariho itegeko rirengera abatangamakuru. Ndagira ngo nshishikarize Mahoro Siraji ko yazahamagara kuri 1999 akaduha aya makuru niba hari ayazi. Icyo namubwira ni uko kugeza ubu twebwe nta muntu uragirwaho n'ingaruka kubera ko yatanze amakuru. Ashobora no kutwoherereza ubutumwa bugufi kuri 1990 kandi tukamugirira ibanga.
Mahoro,
abumva?
Yego, wakurikiye aho ukushobora kubigenza kugira ngo umutekano utanze amakuru wumvise ko itegeko rikurengera utanze amakuru?
Ajyumvise itegeko ndanarisobanukiwe, ariko abaturage bose siko barisobanukiwe, kuko twebwe ni ukuvuga nkatwe nk'abambasaderi ibyo bintu bikunda kuba ku baturage bakabitubwira.
None se mwebwe
icyo nakubwira Mahoro, akenshi abo bikunze no kugiraho ingaruka, hari bamwe bamara gutanga amakuru, yamara gutanga amakuru akagenda yigamba mu kabari akavuga ati kanaka namuhamije nabigenjeje gutyo. Ubundi izi nzego twese dushinzwe gukumira no kurwanya ruswa dufite inama duhuriramo, inama ngishwa nama yo kurwanya ruswa n'akarengane, twiga kuri ibyo bibazo byose tukareba uburyo tugomba gutera indi ntambwe, tukareba uburyo abatanga amakuru bacungirwa umutekano. Hawe uragirwaho n'ingaruka biterwa nanone n'abantu ku giti cyabo, nkuko nari mbivuze, iyo ariwe ugiye abikwizakwiza urumva ko icyo gihe kumurindira umutekano cyangwa sibanga biba bikomeye. Igihe agenda byigamba avuga ati kanaka namuhamije natanze amakuru kuri we kuri ibi n'ibi n'ibi n'ibi.
Ego birumvikana, ntaho bitane. Ubundi uriya muntu ugenda ari kwivuga vuga natwe ntabwo twemera ko n'amakuru abatanze aranyaye, kuko ntahatane na wa undi ufasha ugenda gufasha umuntu utishoboye yarangiza akagenda ari kwihara ngo uriya muturage namufashije yangana mu amafaranga yanga. Urumva ko abakoze igikorwa cyiza ariko kumara nize, kuko iyo ukoze ikintu ufashije umuntu ukagenda uri kubyigama ntacu ubukoze.
Bireme, urakoze cyane rero.
Sawa sawa.
Umunsi mwiza.
Sawa namwe, umunsi mwiza.
Kuri telefone dufite na Daniel. Daniel we?
Bwana Tomasi.
Wiriwe neza, uri hehe? Bwira umushyitsi aho uri.
Ndi Nyabasheke Rwarambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Yego, gusha ku ngingo Daniel.
Yego, rwose nibyo, turashima igihugu cyacu kuri gahunda cyagiye gifata mu rwego rwo kurwanya ruswa. Ariko mu by'ukuri turacyari mu rwego rwiza rwo kugenda twibaka turwanya ruswa. Mu by'ukuri rero njyewe
yego
ndagira nibarize umutumirwa.
Yego Daniel,
ndayambaza umutumirwa. Ese ko tubona abantu b'abayobozi bari abatoya aribo bafatwa nka ni wenda nk'ikibazo cya ruswa, bari abayobozi twita ibishi binini bo, ese buriya nta ruswa barya? Mumbarize umutumirwa Bwana Thomas.
Arakumva ubwe.
yego rwose ryaba byiza nsubije, kuko n'ukuri mu bigero ngenda mbona ari abayobozi nakita kuva hasi, ariko mu by'ukuri abo hejuru nimba ntawo bahurira na ruswa simbizi, bansobanurire.
Urakoze Daniel.
Ndagira ngo mbwire Daniel ko nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko, yaba ari umuntu mutoya cyangwa se umuyobozi. Icyo twakwishimira ni uko mu gihugu cyacu hari intambwe yatewe, nta bayobozi bakunze kwijandika muri ruswa, niba ariko nabivuga, kubera ko niyo hagizeho ugaragara abihanirwa n'amategeko. Ikindi nk'uko nabivuze, itegeko ryo kurwanya ruswa rifite mu ngingo ya 17 ivuga ku byerekeranye n'impamvu nkomeza cyaha cya ruswa cyakozwe n'umuntu uri mu rwego rw'ubuyobozi. Bo bahanishwa igihano kiri hejuru cyane ugereranyije n'abandi baturage basanzwe. hari kandi n'itegeko ryerekeranye n'inyitwarire y'abayobozi, hagiye hari ibijyanye n'amategeko nko gukora imenyekanisha mutungo n'ibindi. Bashobora kuba bahari ariko ni bake cyane ugereranije n'abaturage, kandi ugaragaye uwari we wese abihanirwa n'amategeko.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Turimo turaganira n'umuvunyi mukuru wungirije ushinzwe gukumira no kurwanya ruswa, Clément Musangabatware. Insanganyamatsiko rero ni ukugaruza umutungo ukomoka kuri ruswa, ariko by'umwihariko kurwanya ruswa n'akarengane mu nzego z'ibanze. Kuri telefone Jean Long. Jean Long we, vuga cyane.
Ndakumva.
Bwira umushyitsi aho uri.
Indera.
Yee. Gusha ku ngingo rero.
None nge hari tubaza nka tubiri nshaka kumwibariza. Ndetse ko nabonye ko wenda ibyo murimo kuvuga byaruswa. Mbona abantu benshi babikora nko kwirengera.
Kwirengera.
Ariko noneho kwirengera wenda tuvuge wenda nka serivisi runaka ushaka.
Yego.
Ukaba uzi ko wenda ahantu ugiye kuyisaba wenda ko utari buze kuyibona. Bikaza kuza kuba ngombwa wenda ko uza kwigutambikamo nka kansa, cyangwa wenda tuvugane ugiye nko gusaba nk'akazi ahantu wenda mugakora nk'ikizamini cy'akazi, ugasanga wenda nubwo mu gikorwa ariko wenda ugasanga hari umuntu n'ubundi uzwi uba waratambitsemo akantu. Mbese ubwo urumva ko ni ibintu bihishe bidashobora kuba byaboneka cyangwa no kumenyekana. Kanga wenda mwafata ngamba ki ku buryo wenda mwakora ubugenzuzi ku buryo ibyo bintu bidashobora kuboneka. Ikindi cya kabiri navuga,
yego,
ese ku bintu bijyanye n'abayobozi b'inzego z'ibanze babanza hasi, yo ko nabonye wenda nta mushahara bagira, kandi noneho nko mu kintu kijyanye n'imyubakire cyane cyane niho bikunda kugaragara. Ibyo mwaba mubivuga iti kubaka ntibyemewe, hari utuzu tumwe na tumwe tubakwa ariko ugasanga bimeze gutyo.
Ndagira ngo mushimire kuri iki gitekerezo cye atanze. Aravuga ati ku bijyanye n'imitangire y'akazi, namubwira ko ku bijyanye n'imitangire y'akazi abasaba akazi baba ari benshi ugereranyije n'imyanya ibihari. Akenshi hari abatishimira ko batabonye umwanya batawutsindiye. Ibyo ndumva niba aba mu Rwanda arabizi, ajya bibona nawe. Akenshi iyo umuntu yatsinzwe hari abatanyurwa, ariko imitangire y'akazi mu Rwanda ikorwa ku buryo bw'ikoranabuhanga. Ikindi namubwira nuko abantu bagiye gukora ikizamini haba hari code, nta mazina bashyiraho. Iyo bigeze ku kizamini kibazwa ndetse hiyambazwa uburyo bwo gufata amashusho, ku buryo iyo utishimiye ibyavuye mu kizamini ushobora kujurira muri komisiyo y'abakozi ba leta ukarenganurwa. Ibyo rero ndumva nta mpungenge yabigiraho. Nanone ku byerekeranye na serivisi nyinshi abaturage basaba mu nzego za leta, yavuze wenda nko bijyanye n'imyubakire bikorerwa ku rubuga Irembo. Twishimira ko mu gihugu cyacu hashyizweho imbaraga mu byerekeranye no gutanga serivisi hakoreshejwe ikoranabuhanga. Ku bijyanye na za perimi, impushya zo gutwara ibinyabiziga, yaba uruhushya rw'agateganyo, ndetse barateganya mu minsi iri imbere gukora ku buryo ubundi burushijeho bwiza. Mu bijyanye n'ibizamini, twavuga ibizamini ngiro, nabwo bakarushaho kugenda kubinoza. Muzi ibibazo byinshi byagaragaraga mu kwiyandikisha, ubu ngubu abantu biyandikisha mu buryo bw'ikoranabuhanga ukaza kubona nimero yawe. Ku byerekeranye n'igitekerezo yatanze cy'ubugenzuzi, ubugenzuzi burakorwa, urwego rw'umuvunyi rurabikora, ndetse rugatanga raporo kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndetse n'Inteko Ishinga Amategeko, imitwe yombi n'izindi nzego nazo zikora ubugenzuzi. Twavuga nk'urwego rushinzwe kugenzura imikoreshereze y'ingengo y'imari, umugenzuzi mukuru w'imari ya leta, nabo batanga raporo mu nteko ishinga amategeko ku byerekeranye n'imikoreshereze y'umutungo wa leta. Komisiyo y'abakozi ba leta nayo itanga raporo mu nteko ishinga amategeko ku byerekeranye n'inshingano zayo, harimo n'ibi bijyanye n'imitangire y'akazi cyangwa se ibijyanye n'ibibazo hagati y'abakozi n'abakoresha. Hari icyo yaravuze ati mu nzego z'ibanze abadafite ahabwa umushahara, nagira ngo mubwire ko abiyamamaza bari abakuru b'imidugudu ni ubushake bw'umuntu kwiyamamaza, ababishaka ni benshi bifuza kujya mu buyobozi bw'igihugu ntawe babihatira. Iyo aramutse atari inyangamugayo abaturage bamutangira amakuru akaba yavaho, ndetse yaba yijanditse muri ruswa akabikurikiranwa kimwe n'abandi bashobora kujya mu byaha bya ruswa, kuko ntago aba yagiyemo kugira ngo bimubere icyambu cyangwa se inzira yo kwijandika muri ruswa. Aba yagiyemo abishaka, nanjye mfite umudugudu ntuyemo, uko iyi gahunda yose igenda mbanyibona, ndetse nkareba n'uburyo bigenda n'imikorere yabo ku buryo nta kibazo kiba. Hari inteko z'abaturage, naho iyo hari ikibazo abaturage barahura buri wa kabiri mu gihugu hose bakaba babiganiraho ku bibazo bashobora kuba bafite mu mudugudu n'ibindi.
Yego, ariko se nk'ibi ngibi by'ikoranabuhanga nk'umuturage utazi gusoma no kwandika ubwo byo ntibimusiga?
Ntabwo bimusiga, kubera ko hariho amasomero y'abacikanwe. Ikindi ni uko ashobora kwifashisha umuntu yizeye akaba yamufasha kugira ngo nawe ashobore kugendana n'iterambere.
Ni ukuvuga rero nyine nawe ubwo ntabwo ibintu bya ruswa byamukurura ati kubera ko ntazi gusoma no kwandika ibintu by'ikoranabuhanga ntabwo nabyiviramo, ntabwo ashobora kujya gutanga ruswa?
Ntabwo yayijyamo. Buriya gutanga ruswa kimwe wenda na bariya yaravuze ati badahembwa, ruswa ni umuco cyangwa se kamere w'umuntu, nta n'isano bijyana n'umushahara w'umuntu, kubera ko ushobora kuba uhembwa amafaranga menshi ukagaragara muri ruswa. Kimwe n'uko ushobora kuba ugaragara wenda mu cyiciro kivugwa ko kidahembwa amafaranga menshi ukagaragara muri ruswa. Ruswa ni kamere y'umuntu, ni indangagaciro aba yabuze cyangwa se kudakunda igihugu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi kumwe kandi na Metode kuri telefone. Metode we.
Hello.
Wiriwe neza?
Niwe Jema ndashiye.
Ye, uri herehe Metode?
Jewe ndi mu Burundi aho bita neza na neza i Murambya niho ndi.
Ye. Nuko igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo?
Nari mfite ikibazo nashaka kumwibariza.
Ye, urubuga n'urwawe?
Ta?
Urubuga n'urwawe baza.
Metode ndakubona.
Ego, nagomba ndamubaze kuri icyo kintu avuze nyine kijyanye n'ibintu byo gutanga ruswa. Cyo ngerageje kuraba sanga rimwe na rimwe usanga ruswa umengo ni mugera nyine wateye igihugu, ugasanga abantu nzema ewana baratanga ruswa cyane abandi bakayakira. Nagomba mbaze eske bakora gute kugira ngo bashobore gufata neza na neza umuntu yatanze ruswa cyangwa uwayitoje, bigenda gute? Uba bafite ukuntu nyine bashobora kubiverifya cyangwa nicyo kibazo nari mfite.
Urashaka kuvuga mbese uko babigenza kugira ngo batahure bamenye umuntu nimba yatanze ruswa cyangwa nimba yayifashe?
Yeah, nicyo nyine nashaka nyine bambwire ko hoba hariho uburyo bwoba buhari bwimbitse bashobora gufatamo umuntu yariye ruswa cyangwa watanze ruswa kugira ngo barabe ko umugera wo kujya igiturire cyangwa gutanga igiturire wova mu gihugu.
Krema, ibyo ntibijyana n'ubugenzacyaha?
Ndamusubiza nta kibazo.
Yego.
Uko abantu babimenya nuko hari umuntu ushobora kugaragaraho umutungo adashobora gusobanura inkomoko, ibyo tubifata nka ruswa. Hari ibikorwa bitandukanye navuze dutangira ikiganiro dufata nka ruswa no kudasobanura inkomoko y'umutungo ufite. Icyo gihe rero cyangwa se gusonera bitemewe n'amategeko, niba umuntu azanye ibicuruzwa bye akaba yakwaka amafaranga make cyangwa se menshi akaka arenze ateganyijwe cyangwa se gukoresha ububasha uhabwa n'itegeko mu nyungu zawe bwite cyangwa se kwiha inyungu zinyuranyije n'amategeko, haba hari inyandiko zibigaragaza, cyangwa se gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Hakaba kuko buri mwaka hatorwa ingengo y'imari, iyo baje bagasanga warakoresheje umutungo ibyo utagenewe, ibyo bifatwa nk'icyaha cya ruswa. Navuze nanone kudasobanura inkomoko y'umutungo. Mu gihugu cyacu hariho itegeko ryerekeranye no kumenyekanisha umutungo, rikaba rireba abayobozi bakuru b'igihugu n'abandi bayobozi bose bafite aho bahuriye n'imicungire y'umutungo w'ibya rubanda, ababa mu kanama k'amasoko n'abandi bose tubona ko ari ngombwa bagombye gukora imenyekanisha mutungo bararikora. Iyo rero udashoboye gusobanura inkomoko y'uwo mutungo wawe, icyo gihe tubifata nka ruswa.
Noneho rero ubugenza cyabo bugakora akazi kabwo. Ijwi rya Amerika kuri telefone, turi kumwe na Yosefu. Yosefu we,
karame Thomas Kamirindi.
Ubwire umutumirwa aho uherereye.
Mbanze gukuramutsa, komera
rwose.
Ndamukiriza n'uwo mutumire.
Ari kukumva?
Ndakumva Yosefu, komera.
Yego, ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Yego.
Akabazo nari mfite ku bijyanye n'ibyo bya ruswa, mwavuze ko ruswa iri mu moko menshi atandukanye, ndetse akaba yagira uruhare mu kumunga ubutunzi bw'igihugu n'iterambere. None akabazo mfite kagira kati ku bijyanye na ruswa y'igitsina, ese hari imibare mwatugaragariza y'abantu baba baragiye bagaragaraho icyo cyaha? Ese hari abaza kubitura ku buryo baba barafatiwe muri icyo cyaha? Sawa, akabazo kanjye karakumura ko.
Ye, urakoze Yoze. Mbwire Abarundi ko imibare usabye mu Kirundi babyita ibitigiri. Krema, umwanya ni uwawe rero.
Ndagira ngo mubwire ko mu byerekeranye n'ubwoko bwa ruswa na ruswa ishingiye ku gitsina nayo ibaho. Icyo namubwira ni uko imibare ntago ari myinshi cyane, ariko wenda namubwira nk'aka yigeze kuba mu ntara y'Amajyepfo, aho umuyobozi yahamagaye umuturage kugira ngo amuhe ibyangombwa, akabanza kumusaba ruswa y'igitsina. Wa muturage yahamagaye abimenyesha urwego rw'ubugenzacyaha atabwa muri yombi. Namubwira none kuri ka yigeze kubaho Inyagatare ku mukozi wari ushinzwe ibijyanye n'ubutaka, uyu we yakurikiranywe n'urwego rw'umuvunyi. Namubwira none n'indi ka yigeze kubera mu ntara y'Iburengerazuba, ntago kazi kunze kuba nyinshi kubera ko kubyerekeranye n'iyi ruswa akenshi aba ari ibanga rikomeye cyane hagati y'uyitanga n'uyakira. Iyo hatabayeho rero ubwumvikane hagati yabo, akenshi biramenyekana. Ikindi ni uko abantu bakunze kuduha amakuru nababwiye nkira nimero itishyurwa 1999, cyangwa se ukohereza ubutumwa bwawe kuri 1990 by'umwihariko ku rwego rw'umuvunyi, hari umukozi wihariye ushinzwe gukurikirana ibyerekeranye n'iyi ruswa ishingiye ku gitsina.
Ni ukuvuga rero ko mu rwego rusange rw'igihugu nko muri uyu mwaka tuvuge w'ibihumbi 2019, nta mibare nyakuri muba mufite?
Muri uyu mwaka urwego rw'umuvunyi ndumva niba nibuka neza nta iyi kesi yihuye, ntagaritswe dufite ubugenzacyaha mu nshingano n'izindi nzego dufite ubasha bw'ubugenzacyaha mu nshingano, ndumva yarabaye muri uyu mwaka, naho iby'Inyagatare byabaye mu gihe cyashize, ndetse n'iyi kana rimvuze yigeze kubera i Karongi ni mu myaka yashize.
ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Niko se Clément, iyo tuvuze inzego z'ibanza kenshi twumva inzego z'ubuyobozi bwa leta gusa, nyamara hashobora kuba hari n'izindi nzego z'ibanze mu rwego rwa societe civile. Tuvuge ho bimeze bite mu nzego z'ibanze za societe civile, n'urugero cyangwa se mu bikorera ku giti cyabo?
Nibyo koko, nkuko nababwiye, iyo bavuze inzego z'ibanze wenda hari abashobora kumva inzego zerekeranye n'imitegekere y'igihugu, ntabwo ari zo gusa nzego z'ibanze, hari nk'amadini n'amatorero abakorera ku rwego rw'igihugu ariko no mu nzego z'ibanze, hakabaho n'abikorera. Abo nabo baba bafite inzego zubatse kuva ku rwego rw'igihugu kugera mu nzego z'ibanze, ndetse n'indi miryango yose nyinshi imwe n'imwe itegamiye kuri leta ibikorera ku rwego rw'igihugu ndetse no kugera mu nzego z'ibanze. Iyo urebye nk'inama ngishwanama yo gukumira no kurwanya ruswa n'akarengane, ikora ku rwego rw'igihugu ndetse no mu nzego z'ibanze, yaba abahagarariye imiryango itegamiye kuri leta, yaba abikorera mu nzego z'ibanze, ni ukuvuga haba ku karere, ku murenge ndetse no mu kagari, baba bahari bakaba baterana buri gihembwe bakaganira ku bibazo bya ruswa ndetse n'akarengane bivugwa iwabo. Buri gihembwe bakabitangira raporo ku rwego rw'umuvunyi.
Ese Clément, bavuze nka za kiliziya, tuvuge nka kiliziya Katolika ikomeye mu gihugu, umuntu ntabwo abihakana, ni ryo dini numva rikomeye kurusha yandi mu gihugu, hari ibintu bya ruswa mujya mwumvamo muri izo nzego z'ibanze zayo za paruwasi?
Nta kugeza ubu mpaka ikunze kuvugwa cyane muri iyi minsi ni byabaye muri ADPR, ariko kubera ko bikiri mu nzira z'ubutabera ndumva nta kintu nabivugaho. Ariko wenda kubijyanye nka kiliziya Gatolika warubajije, uzi ko bagiye bafite amashuri hirya no hino n'amavuriro, yenda hari kazi ishobora kuba kukuba zagaragarayo.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Turaganira ku bibazo bya ruswa n'akarengane mu nzego z'ibanze, kugaruza umutungo wakomotse kuri ruswa. Umushyitsi rero ni Clément Musangabatware, n'umuvunyi mukuru wungirije ushinzwe gukumira no kurwanya ruswa mu Rwanda. Kuri telefone Jean de Dieu. Jean de Dieu we? Urakomeye?
Ndi mu karere ka Nyamagabe yo mu Murenge wa Mbarara.
Yee, hita rero ugusha ku ngingo. Yego.
Ndakumva, komera.
Kijyanye n'ubwubatsi igihugu yasuye hose agenda asura abaturage, usanga bagenda bavuga ibikorwa byagiye binyererwa, ugasanga imashini zaragiye ziragugwa, ariko izo mashini ziragenda zigugwa n'abantu nimba ari Abanyarwanda, sinzi uko bajya kuzigura, ariko ugasanga icyo zagenewe si cyo zikora. Adukeka ko abayo mu bijyanye na ruswa, kuko igenda akazana izo mashini aba bamuha akantu azagikarizo ikaza ugasanga no mu buyobozi bugiye butandukanye naho bagenda babikora. Kuki naho tutajya twumva abo bantu bafashe ni ukubera iki?
Ye, Jean de Dieu, urakoze. Nubwo telefone yawe yavugaga nabi, ariko ndumva iby'ingenzi Clément yabyumvise, niko nibwira.
Icyo namubwira ni uko ntawe uri hejuru y'amategeko. Nkuko nabivuze dutangira ikiganiro, inzego zashyizweho, hari urwego rw'ubugenzacyaha, hari umugenzuzi mukuru w'imari ya leta, hari polisi y'igihugu, hari urwego rw'umuvunyi. Navuga ko ugaragaye wese, yaba mu micungire itanoze y'umutungo, abibazwa n'amategeko. Yenda aramutse afite amakuru y'ahantu runaka habaye ibyo bibazo, abantu bakurikiranwe, yazatwoherereza yazaduhamagara kuri 1999 nimero utishyurwa cyangwa se akatwoherereza ubutumwa bugufi kuri 1990 ashobora no kutwandikira ku rubuga nkoranyambaga cyangwa se rwa internet ombudsinfo@ cyangwa se akaburungu ombudsman@gov.rw. amakuru yose twayakira kandi tukamugirira ibanga.
Noneho duhamagare Emmanuel. Emmanuel we? Emmanuel vuga cyane.
Sabwe ndabumva.
Uherereye he Emmanuel?
Duherereye mu Burundi, muri Kayanza Kabarore.
Ye. Igitekerezo cyangwa ikibazo?
Kuvuga nagomba jewe kuvuga kubyerekeranye na ruswa. Ruswa koko ngaho mu Rwanda twebwe aho turi ngaha mu Burundi tunabyumva cyane abagerageza no kubibona. Tubona yuko ngaho mu Rwanda kweri ruswa igenda iriko iragabanuka buhoro buhoro. Mugabo tugata aba ngaha mu Burundi iwacu abona yuko ruswa itigera igabanuka cyane cyane mu nzego z'igipolisi cyane cyane nk'abajya bakora mu mabarabara kuko kenshi usanga umushoferi nk'iyo atwaye abagenzi mu modokari bagafatira uko biboneye abashoferi. Wowe rero waba uri umugenzi urimo mushyitse nko mu ibarabara ugasanga umushoferi ariko arasumbatisha umupolisi kugira babandanye yigendere.
Yego.
Tugahita tubona rero yuko kabisa ruswa itigera icika na buhoro buhoro cyane cyane muri izo nzego z'igipolisi. Igitekerezo rero cyangwa se inyungane zigiye nagira ngo ntange.
Yego.
Kugira ngo natwebwe kabisa mu Burundi tujye ku murongo nk'abandi ni uko hobaho nk'imodokari bakadushyiraho nk'utuvideo cyangwa icyuma runaka gifata nk'amashusho
yego
ibiriko birabera mu muhanda cyane cyane izo modoka zitwara abagenzi mu barabara. Ibyo nabyo mbona byo ufasha kugira ngo ruswa ishinke mu gihugu cy'u Burundi.
Ye, urakoze Manwe.
Ego namwe murakoze.
Yego.
Ku bijyanye n'igitekerezo yaravuze ndagira ngo mubwire ko nibyo koko abantu benshi bakunze kuvuga ko ruswa ikunze kugaragara muri polisi. Icyo namubwira nuko muri polisi igihugu cyacu hari gahunda yo kutihanganira na gato ruswa, ndetse hari ishami ryihariye rishinzwe gukumira no kurwanya ruswa bakagenzura imyitwarire y'abapolisi, ubifatiwemo akirukanwa ndetse akabihanirwa n'amategeko. Polisi rero yacu iri mu nzego zikora cyane ndetse zigaragaza n'ubushake busumbye izindi nzego mu gukumira no kurwanya ruswa mu gihugu cyacu, ndetse dufitanye n'amasezerano y'ubufatanye ku bijyanye n'imikoranire. Hari ubwo dukora ibikorwa hamwe by'ubukangurambaga ndetse n'ibikorwa byerekeranye n'amaperereza cyangwa se amatohoza nk'uko bivuga mu Kirundi, kugira ngo dushobore gufata abanyabyaha cyangwa se abakekaho ibyaha bijanditse muri ruswa.
Duhamagare na Antoine. Antoine we?
Karame.
Uherereye Antoine?
Yemerereye mu karere ka Rusizi mu murenge wa Rwimbogo.
Yego.
Uburengera bwo gusa.
Yee.
Ndiye gitekerezo cyanjye natanga. Nashaka kuvuga ko mu by'ukuri koko ruswa iragenda bagerageza kuyirwanya nk'uko bigaragara.
ariko nk'agatekerezo giye natanga nabazaga niba umuturage nawe ubwe yemerewe kuba yafata umuntu urimo tanga ruswa cyangwa akaba yakwemererwa wenda nko kuba yafotora nk'abantu asanzwe barimo bajya umugambi wo kuba batangana ruswa cyangwa aho abonye barimo bayitanga niba ashobora nko kuba yafotora wenda akoresheje nka telefone cyangwa akaba yaba rekodinga noneho makuru niba umuturage ashobora kwemererwa kuba yatanga kuri polisi ariko akaba yagirizwa ibanga ku buryo wenda mu rwego rw'umutekano we ku buryo adashobora kuba yagira ihungabana. Noneho hanyuma ikindi
yego
ikindi usanga kenshi buriya bivuga ngo tuvuga ngo kuyirwanya ariko uko abantu bagenda barushaho gukaza ingamba niko abandi nabo bagenda barushaho guhindura amayeri yo kuyifata no kuyakira yo kuyitanga no kuyakira.
Yego
aha rero nkavuga ko umuturage ahanini umuturage wo hasi niwe ukunda kubabona bene nk'abo bantu cyangwa se ni nawe ukunda kuba yayafa.
Yego
ariko noneho hakabaho impungenge zo kuvuga n'intanga ya makuru yenda birangiraho ingaruka he ndetse ntibisinza no kwakirwa neza sinzi yenda uwo muyobozi yatumara impungenge ti ku buryo wa mutusaje nawe ubonye abantu barimo gutanga ruswa uko biraguye ko abapolisi bapfa gufata umuntu arimo gutanga ruswa kandi abaturage nitwe tubabona.
Ye ariko se nkwibarije Antoine hari uwo wari wabona hanyuma ugatinya kubivuga?
Njyewe hari aho njya nkunda kunyura ngibite wenda n'ibyo nanakora akenshi nkunda kubabona abona diru nk'izo zikunda gukinirwa nko mu kabari. Zikunda gukinirwa mu kabari rero ukabona hari igihe ubireba ukavuga se nimbivuga yenda nibinandeba n'iki kandi biragoye ko umupolisi azaza aba ari nk'abo muri ako kabari acunga abantu cyangwa atariye aho ku muhanda gutyo ugasanga kenshi abaturage nitwe tubibona ukabona ukanabyumva ibyo bavuga rwose ukaba wenda ushaka no kuba wanafotora cyangwa se ukaba wanarekodinga ariko ukavuga uti yenda ibyo byangiraho ingaruka kuko nawe nivanze mu kazi katarasanye. Aha rero ugasanga yenda hagiyeho nk'itegeko rirengera wa muturage nawo wafashe umuntu arimo atanga ruswa nubwo yaba atari uri kuyitanga nabyo byarushaho kongera umubare w'abantu batinya kuba batanga ruswa.
Ni wowe kandi wari wanditse kuri Facebook VOA radio yacu uti bikwiye ko kurwanya ruswa bikwiye kuba inshingano ya buri munyarwanda.
Nibyo.
Yego urakoze Antoine we.
Ndagira ngo nshimire Antoine kandi mutinyure ndetse mumara ubwoba mubwire ko amategeko ariho arengera abatangamakuru, hari itegeko rirengera abatangamakuru. Ikindi ni uko ingingo ya 19 y'itegeko ryo kurwanya ruswa ivuga ku byerekeranye no kutaryozwa icyaha cya ruswa ku muntu watanze cyangwa wakiriye indonke mu rwego gufasha ubutabera kubona ibimenyetso ku cyaha cya ruswa afatwa nk'uwakoze icyaha yabimenyesheje inzego z'ubutabera mbere y'uko icyo cyaha gikorwa. Nta buryozo cyaha bubaho ku muntu watanze cyangwa wakiriye indonke ubimenyesha inzego z'ubutabera mbere y'uko ikurikiranwa ry'icyaha ritangira atanga amakuru cyangwa agaragaza ibimenyetso. Iyo ni ingingo ya 19 y'itegeko ryo kurwanya ruswa ryasohotse umwaka ushize. Ikindi namubwira nuko nk'uko yabivuze nawe gukumira no kurwanya ruswa koko ni inshingano ya buri muturarwanda kubera ko nk'iyo hagiye kubakwa amashuri cyangwa se amavuriro cyangwa se umuhanda hakabamo ruswa ntago ari babandi bazakoresha ayo mashuri gusa aba ari igikorwa rusange kireba abanyarwanda bose. Niyo mpamvu dukangurira buri muturarwanda wese gutanga amakuru kuri ruswa kandi umutekano wabo urizewe. Ni byiza ko babimenya, ni nayo mpamvu dukora ubukangurambaga kugira ngo abantu bose babimenye. Ikindi namubwira nuko yavuze ati amayeri bagenda bayahindura ariko natwe niko tugenda tuzana andi mayeri kubafata kubera ko nk'amategeko agenda ahinduka inzego nazo zindi zikajyaho zihariye. Nk'ubu mbere ishami ry'ubugenzacyaha ryari ishami muri polisi y'igihugu, ubu cyabaye ikigo cy'ubugenzacyaha cyihariye. Ibyo byose rero ni ingamba leta yashyizeho mu rwego rwo guhangana na ruswa ndetse n'ibindi byaha byose bikaba bigaragaza ubushake bwa leta y'u Rwanda mu gukumira no kurwanya ruswa mu gihugu cyacu.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kurwanya gukumira ruswa mu Rwanda ni cyane cyane n'akarengane mu nzego z'ibanze niyo nsanganyamatsiko y'iki kiganiro cyanyu murisanga. Kuri telefone dufite Oscar na Faustin kandi dushigaje nk'iminota itatu gusa kugira ngo iki kiganiro kibe kigeze ku musozo. Nagira ngo
ikindi namubwira Thomas Kamirindi
yego
nuko muri iyi myanzuro yafatiwe muri iyi nama yo ku itariki ya 12 ni imyanzuro igera kuri 15 umwanzuro wa kabiri uvuga ko tugomba kwimakaza umuco wo kudahishira ahari cyangwa avugwa ruswa.
Ndumva
rero ibingibi biha buri muturage wese inshingano mu gukumira no kurwanya ruswa mu gihugu cyacu. Kandi umwanzuro wa gatatu tukavuga ko buri muyobozi agomba kubazwa ibyo akora, kubitangira raporo no kwihatira gutanga umusaruro ategerejweho. Akaba ari umwanzuro wa gatatu.
Yego. Nari ndimo mvuga ngo Oscar na Fosse barategereje kuri telefone kandi iminota iradushiranye, nagira ngo mbahamagarire hamwe hanyuma bavuga akantu kagufi gufi yo kugira ngo twanzure neza. Oscar? Oscar?
Cyangwa ndabumva.
Uherereye hehe?
Ndi Kinyinyano mu mujyi wa Kigali.
Yee, uvuga akantu kagufi yakubera ko igihe kigiye kagufi cyane.
Mwavuze ko abira by'inzego ruswa igaragaramo. Ndiga inzego za leta muvuga madini ariko amakoperative nayo ari amakoperative aboneka mu ruswa cyane. Cyane ndavuga nk'iri ngiye abamotari.
Yego.
Koperative ifite abakozi bazengereje abantu kandi ruswa bayifata ku buryo bugaragara nta no kwihishira. Sinzi niba hari itegeko rihari ribahana.
Yee. Urakoze Oscar we. Noneho duhamagare na Faustin. Faustin?
Karame.
Uherereye hehe wowe?
Ngende kirere mu ntara y'Iburasirazuba.
Nawe akantu kagufi ya kugira ngo twanzure ikiganiro.
Ni ukuvuga ngo njye ku kijyanye n'ibyo ngibyo bari kuvugaho bya ruswa. Ruswa nyine mu Rwanda ikigaragara cyo yaraciwe, ariko nubwo yaciwe hari inzego ubona zigenda igaragaramo uhere nko mu rwego rwo hasi muri izi nzego z'utugari.
Yego, ariko vuga akabazo kawe cyangwa se igitekerezo cyawe mu magambo magufi cyane.
Mu magambo magufi ya ahantu bagakwiye kukaza umutekano cyane cyane kuri aba bantu bahabwa perime mu rwego rwa polisi.
Yee, urakoze cyane. Clément, ushigaje umunota umwe gusa ukanzura iki kiganiro.
Icyo namubwira ni uko kubijyanye na ruswa avuga muri za koperative hari ikigo kibareberera Rwanda Cooperative Agency, hari n'inzego zifite ubugenzacyaha mu nshingano ntago tureberera. Benshi bakunze gutabwa muri yombi iyo habayeho kunyereza umutungo. Uyu wari uvuze ku byerekeranye n'inzego z'ibanze, nibyo koko ahubwo iri kugenda igabanuka. Iyo turebye ubushakashatsi bwakozwe kuva 2016, 2017, 2018 bari kuri 47.8%, mu gihe 2018 bari kuri 5.52%. Hashyizwemo imbaraga nyinshi rero cyane mu bijyanye n'inzego z'ibanze mu gukumira no kurwanya ruswa mu gihugu cyacu. Ku bijyanye na polisi y'igihugu tuyishima umwete n'umurava bafite mu gukumira no kurwanya ruswa, naho yaragabanutse cyane ku buryo bugaragara kuko hari ishami ryihariye rishinzwe gukumira no kurwanya ruswa, kandi polisi ifatanya n'izindi nzego mu gukumira no kurwanya ruswa mu gihugu cyacu.
Niko yavuze koperative abamotari hari amakuru muyifiteho?
Koperative z'abamotari twigize kuzikorera isuzumamikorere hashize igihe kinini, ariko nk'uko abizi mu minsi ishize hari abagiye batabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda. Ni ukuvuga ko si mu bamotari gusa, n'andi makoperative yerekeranye n'ubuhinzi cyangwa se akora indi mirimo itandukanye hose inzego zirebamo. Ikindi namubwira ni uko iri tegeko ryo kurwanya ruswa ryasohotse mu igazeti ya leta ku itariki ya 20/9/2018 ryo kurwanya ruswa. Ibikorwa byose bikorerwa mu gihugu cyacu haba mu miryango yigenga ya leta imiryango mpuzamahanga iri tegeko rirabareba.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, Clema Musanga Batware, umuvunyi mukuru wungirije ushinzwe gukumira no kurwanya ruswa. Ndagushimiye cyane kandi nibutse ko watubwiye ko itegeko rivuga ko icyaha cya ruswa kidasaza. Mwese rero mugira umunsi mwiza, murakarama.